Yoka war was nice. When Jagala goli nice. All of you can go and over spice. What's that?
I told you this is spice on the beat.
Aka wowo kokankuba. No banganze tompitse mpitsava. Aka wowo kokankuba. Kalinganga masanyala zenzonzita. Aka wowo kokankuba. No banganze tompitse mpitsava. Aka wowo kokankuba. Kalinganga masanyala zenzonzita. Yes, aka wowo ko aka wowo ko. Mpulira binyuma analize nkwagadde buli lwoyitawo sensigala nkugobirira kyanagwe nkwagadde wallahi nzonsensedde notonjagala mba mpwedde siteredde nzonkyankalanya anyway akawowo kokankuba neobanga nze tompise mpitsava akawowo kokankuba kalinganga masanyala zenzonzita akawowo kokankuba neobanga nze tompise mpitsava akawowo kokankuba kalinganga masanyala zenzonzita jeto nkubakuba nzonkyankalanya gwonkubakuba sikulimbo ntunyatunya buli lwenkulabya nzonkyunyatunya oli wabbeeyi gwendaba byoyambala nze binkuba kirabe gwase bwekikuza kyanagwe zatononzisa anyway akawowo kokankuba neobanga nze tompise mpitsava akawowo kokankuba kalinganga masanyala zenzonzita akawowo kokankuba neobanga nze tompise mpitsava akawowo kokankuba kalinganga masanyala zenzonzita zenemyele gwe sikyajirya nalobyeddo nnemyokulya sinakindyombuzo tulo kyanagwe zompangulula wakula gwoyina ebbina olabika oyina n'ekitoni switi ddaali onyumirwa bumini wakula gwoyina ebbina olabika oyina n'ekitoni switi ddaali onyumirwa bumini. What?